Ukitabiri maneno wala silalamiki, sikatishwi tamaa na dhiki. Mungu wangu we hujawahi kushindwa. Studio twende.
Yeah.